U-amen wakho ubalulekile kuJehova. UJehova uyakwazisa ukukhulekela kwethu. Uyazinaka futhi azilalele izinceku zakhe, futhi asikho isenzo sokumdumisa angasiboni, ngisho noma sisincane kangakanani. Malachi 3:16. Ngokwesibonelo, cabanga ngegama esesilisha izikhathi eziningi, igama elithi Amen. Ingabe leli gama libalulekile kuJehova? Yebo. Ukuze sithole ukuthi kungani libalulekile, ake sihlole ukuthi lisho ukuthini nokuthi lisetshenziswe kanjani eBhayibhelini. Bonke abantu kumelwe bathi Amen. Igama elithi Amen lisho ukuthi makube njalo. Livela egameni lesiHebheru elisho ukuthi thembeka. Ngezinye izikhathi lalisetshenziswa enkantolo. Ngemva kokuba umuntu efungile, wayethi Amen ukuze aqinisekise ukuthi lokho akushilo kuyiqiniso nokuthi uyazibopha kunoma yini engaba umphumela walokho akushilo. Uma efunga ngalendlela, wayeba nesizathu esinamandla sokuligcina izwi lakhe. Isibonelo esivelele sokusetshenziswa kwegama elithi Amen sikuDuteronomy 27. Ngemva kokuba ama-Israyeli engene ezweni lesithembiso, kwadingeka ahlangane phakathi kwentaba i-Ebhali nentaba i-Gerizim ukuze alalele umthetho lapho ufundwa. Ayengezelanga ukuzolalela kuphela, kodwa ayezovuma nokuthi ayawamukela umthetho. Akwenza lokho ngokuthi Amen, lapho kufundwa imphumela yokungalaleli. Deuteronomy 27:15-26. Cabanga nje ukuhlokoma kwezinkulungwane zamadoda nabesifazane nezingane njengoba bephendula ngezwi elikhulu. Ngokuqinisekile abazange bawakhohla amazwi abawakhuluma ngalolo suku. Lawo ma-Israyeli athembeka ezwini lawo, ngoba ukulandisa kuthi u-Israyeli waqhubeka ekhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshua nazo zonke izinsuku zamadoda amadala aqhubeka ephila ngemva kukaJoshua. Futhi ayewazi wonke umsebenzi uJehova awenzela u-Israyeli. Joshua 24:31. UJesu wasebenzisa u-Amen ukuze aqinisekise ukuthi lokho ayekusho kuyiqiniso. Kodwa lokho wakwenza ngendlela ehlukile. Kunokuba athi Amen ngemva kokulalela into eshiwe othile, uJesu wathi Amen ngaphambi kokuba akhulume, ukuze agcizelele ukuthi lokho ayezokusho kuyiqiniso. Ngezinye izikhathi, wayeliphinda kabili leli gama, athi Amen, Amen. Ngaleyo ndlela, waqinisekisa izilaleli zakhe ngokuthi amazwi akhe ayeyiqiniso. UJesu wayekhuluma ngokuqiniseka okunjalo ngoba nguye owayegunyazwe ukuba agcwalise zonke izithembiso zikaNkulunkulu. Abantu bathi Amen, basho nendumiso kuJehova. Ama-Israyeli ayesebenzisa u-Amen nalapho edumisa futhi ethandaza kuJehova. Ngokusho leli gama ngemva komthandazo, laba balalele babebonisa ukuthi bayavumelana nomthandazo. Bonke ababekhona babethi Amen, okwakwenza kube mnandi ukukhonza uJehova. Yilokho kwenzeka ngesikhathi inkosi uDavidi letha umphongolo kaJehova eJerusalem. Emkhosini owalandela, wenza umthandazo osangoma osuka enhliziyweni olotshwe kweyokuqala iZikronike 16:8-36. Ababelapho bathintwa amazwi akhe kangangokuthi bonke abantu bathi Amen, basho nendumiso kuJehova. Lokho kwabangela ukuba balujabulele lolo suku. AmaKristu angekhulu lokuqala nawo asebenzisa u-Amen lapho edumisa uJehova. Ngokuvamile, ababhali beBhayibheli babekufaka lokho ezincwadini zabo. Roma 1:25 no-16:27. Eyokuqala Petru 4:11. Incwadi yesambulo ize ibonise nezidalwa zomoya ezulwini sidumisa uJehova ngokuthi Amen, dumisani uJah. Isambulo 19:4. AmaKristu okuqala ayevame ukuthi Amen ngemva kwemithandazo eyayenziwa emhlanganweni yawo. Nokho, kwakungelona igama ayeliphindaphinda engacabanganga. okwenza u-amen wakho ubaluleke. Ngemva kokuhlola umlando nokusetshenziswa kwaleli gama elithi amen, siyabona ukuthi kungani kufanele ukuba kuphethwe ngalo emthandazweni. Lapho siwusho ekugcineni komthandazo wethu, sisuke sibonisa ukuthi siqinisile ngalokho esikushoyo. Lapho sivuma ngokuthi amen, ngisho buthule emthandazweni owenziwa obala, sibonisa ukuthi siyavumelana nomthandazo. Nazi ezinye izizathu ezenza u-amen abaluleke. Sisuke siphapheme futhi silalele lapho kuthandazwa. Lapho kuthandazwa, sisuke sikhonza uJehova hayi nje ngalokho esikushoyo kodwa nangendlela esenza ngayo. Isifiso sethu sokusho u-amen ngokusuka enhliziyweni singasisiza sihlale sinombono ofanele futhi silalele lapho kuthandazwa. Uyasihlanganisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu. Imithandazo yasobala igxila kakhulu kulokho ibandla elizokuzwa. Lapho sishukumiseleka ukuba sonke ebandleni sivume ngokuthi amen, siba nobunye. Kungakhathaliseki ukuthi siwusho enhliziyweni noma ngokuzwakalayo. U-amen wethu unikeza uJehova isizathu esengeziwe sokwenza ngokuvumelana nesicelo esisenze sonke njengebandla. Sidumisa uJehova. UJehova uyaziqaphela izenzo zethu ezincane zokumkhonza. Uyazibona izisusa zethu nalokho okusezinhliziyweni zethu. Ngisho noma kudingeka silalele umhlangano ngocingo, singaqiniseka ngokuthi uJehova uyawuzwa u-amen wethu esiwusho ngokuthobeka. Lapho sithi amen, sisuke sihlanganyela nalabo abasuke beyile emhlanganweni ukuze bayodumisa uJehova. U-amen wethu angasabonakale engabalulekile, kodwa akunjalo, ubaluleke kakhulu. Enye i-encyclopedia yeBhayibheli ithi izinceku zikaNkulunkulu ngokusebenzisa leli gama elilodwa zingabonisa ukuqiniseka, ukuvuma kanye nethemba eliqinile elisezinhliziyweni zazo. Kwangathi u-amen esiwushoyo ungamjabulisa uJehova. Sesiphelile isihloko. Usuphelile umagazini.